Mr. Troy. Call me your easy boy. Lady on the beat.
Girl, I'm feeling the way you move to the beat, go down. I wanna know if you're feeling me, let's go now. Calling you my like a kubanga. Nakusabu mukwano te wagana. Nyanyeza mukawi na kwechana. Kati no mutima wange twala. Kukubiranga njagala ka kiss, let me kiss like that. Ulonje wanze wanzi jakumula mwakati nkutwala mubire kukwaula mubalala. No mutima wange gwakuwalula. Njagala ka kiss, let me kiss like that. Bulonji wanze wanzi jakumula mwa. Abalala bona bafalala. Gwenjagala buli lwesikula by'omutima kufuna mabala buli lwobula wombeera nga machete omubiri gwefunya n'enswala sembere nunze nkulabe abali bakufitina jangu eno tubalumye bakubire ku kasimu bagambe gwe mugole n'omutima gwange gusula wuwo kakibalumye kukubiranga njagala ka kiss, let me kiss like that. Bulungi bunzi jakumulamu kati nkutwala mubire kukwawula mubalala n'omutima gwange gwakuwalula. Njagala ka kiss, let me kiss like that. Bulungi wanze bunzi jakumulamwa. Abalala bona bafalalara. Gwe wange uli mulungi okusinga ku queen of a princess. Gwe wange. Gwe wange. Girls wanna jump on my body na yenze mbagamba bugo. Every time you think of me, darling. Ooh, I gon' make you my lady. Moving to be a mukwana, balalo java sinze. Your lips in tamiranga njinunye. Nebori raga wandi sigala nkulinze. Balaba banje, ya basaba nkusule. Na yenye na mukwano gwago give you pandeile. Jagala ka kiss, let me kiss like that. Kulonje wanze wunze jakumula mwakati. Kutwala mubire kukwaula mubalala. Nomutima gwange gwakuwalula. Jagala ka kiss, let me kiss like that. Bulungi wanze wunze jakumulamwa. Abalala bona bafalalara. Gwe wange uli mulungi okusinga ku queen of a princess. Gwe wange. Gwe wange. Girls wanna jump on my body na yenze mbagamba bugo. Queen of a princess.